Easter Sunrise. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Easter Sunday, Sunrise, April 1, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Kutuluka dzuwa kwa Istara, utenga uu unalalikidwa muchingerezi ndi mbale William Marion Branham la mulungu la Istara pa kutuluka kwa dzuwa April 1, 1956, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Let tears come up in joy. Amen. Oh, because I live, ye shall live also.
Ndi misozi, anatulukira akusangalala. Amen. Oh, pakuti ine ndili moyo, inuso mudzakhala moyo.
Oh, my Lord. If the Old Testament saints could think that, what ought we to think this morning? After 1900 years of sin, suffering and toils and so forth, knowing that we're right into the front door of the resurrection. Amen.
Oh my, ngati oyera chipangano chakale amakhoza kuganiza zimenezo, ife tikuyenera kuganiza chiyani mmawa uno. Zitatha zaka 1900 za kuona kuvutika ndi mazunzo ndi zina zotero. Kumadziwa kuti ife tili pa khomo kumene la patsogolo la chiukitsiro. Amen.
The church has moved right up to the hour now where the resurrection can come at any time.
Mpingo wasunthira mwamba kufika ku ola tsopano limene chiukitsiro chikhoza kubwera nthawi iliyonse.
I'm thinking, what will it mean to us that day as a believer? What will it mean on the day?
Ndipo ine ndikuganiza chimene icho chiti chidzatanthauze kwa ife pa tsiku limenero okhulupirira, chimene icho chiti chidzatanthauze pa tsikulo.
I can see on that early morning when Martha and Mary went out to the grave. They were coming along the side of the hill after a night. Think of that poor mother's heart.
Ine ndikukhoza kuona mawa olawirira umenewo pamene Marita ndi Maria ankapita kumanda. Iwo anali akuyenda mphepete mwa phiri utadutsa usiku. Taganizani za mtima wa mayi wosauka uyo.
Her baby all the way. When it was born, they said it was an illegitimate child and it absolutely didn't belong to Joseph and the And it was Joseph, and the baby was born out of holy wedlock.
Mwana wake njira yonse pamene iye anali, pamene iye anabadwa, iwa ankati iye anali mwana wa patengo, kuti mwantheradi iye sanali wa Yosefe, ndipo iye anali, kapena iye anali wa Yosefe, ndipo iwa anali mwanayo anabadwa kunja kwa chikwati choyera.
She'd had all that the old doing of all, think about your baby and how he'd been rejected and despised, spit on, yet he claimed it.
Iye anadutsa zonse zimenezo ndipo zonse chinthu chokhudza mwana wako ndipo mmene iye anakanidwira ndi kunyozedwa ndi kulavuliridwa komabe iye anali kudzinenera izo.
She somehow with a quivering heart said, God brought me that baby, how could it be, seeing him yonder in that great crucial hour.
Ndipo iye mwina mwake ndi mtima wake ukunjenjemera anati, Mulungu anandipatsa ine mwana ameneyo, izo zatheka bwanji kumuona iye uko mu ola lalikulu lovuta lija.
She thought surely when they went to put a crown of thorns on his head, beat him to the blood showed through his back, striped him up and down and all these things.
Iye anaganiza ndithudi pamene iwo amapita kuti akamuveke chisoti chaminga pamutu wake ndi kumumenya iye mpaka magazi kumaonekera pamsana pake kumuvula iye maliseche ndi zinthu zonse izi.
She thought surely at any moment he'll throw that cross down and turn around and hit his foot on the ground and the earth will quake from one side to the other and proclaim who he was.
Iye ankaganiza kuti ndithudi mphindi iliyonse iye aponyera mtanda umenewo pansi ndipo apotoloka adzamenyetsa phazi lake pansi dziko lichita chivomezi ligwera mbali imodzi ndi nzake ndipo anena yemwe iye anali.
But he had died yonder like a poor defeated malefactor hanging on the cross.
Koma iye anali atafa uko ngati wosauka chigawenga chogonjetsedwa atapachikidwa pa mtanda.
He died in disgrace. You see the picture, of course, of the cloud around him. That was wrong. They stripped every bit of clothes off of him and disgraced him to the world and everything that they could, and they nailed him to the cross.
Iye anali atafa mwamanyazi. Inu mumaona chithunzi ndithudi chokhala ndi nsalu atamuveka iye icho chinali cholakwika. Iwo anamuvula chovala chilichonse pa iye basi pa ndipo anamuchititsa iye manyazi kwa dziko ndi chilichonse chimene iwo akanakwanitsa ndipo iwo anamukhomera iye pa mtanda. Ndipo pamenepo iye anaoneka kuti anali atayima kusowa kuti achita chiyani, atayima dziko lapansi silinamufune iye kumwamba sikukanamutenga iye, iye anali wochimwa. Oh my, ngati inu mutangozindikira, tangoganizani dziko lapansi silinamufune mlengi wake. Kumwamba sikukanamulandira iye chifukwa iye anali ndi tchimo la dziko lapansi pa iye.
So he didn't even have a place to talk about a place to be born, he didn't have a place to die. Right.
Iwa analibe mkomwe malo. Mukukamba za malo ote abadwile, iye analibe malo ote afere. Uko nkulondola.
First and morning, they rejected and said away with such a fellow. Heaven couldn't receive him because he was already a sinner.
Dziko lapansi silinamufune iye. Iwa anamukana. Anati chokani naye munthu ameneyo. Kumwamba sikumamulandira iye chifukwa iye anali kale. Iye anali wochimwa.
What a savior. Coming from glory and becoming that for me.
Oh, ndi wotani, ndi mpulumutsi wotani. Kubwera kuchokera ku ulemerero ndi kudzakhala izo chifukwa cha ine.
So rejected by his own, that he came to his own receiving not.
Anakanidwa kwambiri ndi ake omwe kuti iye anabwera kwa ake omwe sana mulandire iye.
No place to be born, no place to die. What did the world want with him? What could they do but cast him into hell?
Iye analibe maloti angabadwireko, analibe maloti akafere. Kodi dziko linkafuna chiani pa iye? Iwa akanachita chiani koma kumuponyera iye mugehena.
But there's somebody who loved him. I'll not leave his soul in hell. Neither will I suffer to see corruption.
Koma panali wina wake amene ankamukonda iye. Ine sindidzasiya solo yake mugehena. Komaso sindidzalola iye kuti aone chivundi.
But he raised him up from the grave. And he comes forth on Easter morning, cry out, hallelujah, broke every bound and every tear and everything, rose again and stands alive today forevermore.
Koma iye anamukitsa iye mmanda. Ndipo iye anadzauka mmawa wa isitala. Ata gonjetsa, hallelujah. Anapwasula nsinga iliyonse ndi manthali onse ndi chilichonse. Anaukanso ndipo akuima wa moyo lero kwa nthawi zonse.
His presence is here. He's at this place this morning of worship. He meets wherever two or three are gathered together.
Kukhalapo kwake kuli pano. Iye ali pa malo ano mmawa uno wa kupembedza. Iye amakumana paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana pamodzi.
You know what a happy heart I have. You know the very promises he made in the Bible. The things that I do should you also. I'll be with you to the end of the world.
Inu mukudziwa mtima wokondwa umene ine ndili nawo. Kudziwa kuti malonjezo omwewo amene iye anapanga mu Bible. Zinthu zimene ine ndikuzichita inuso mudzazichita. Ine ndidzakhala ndi inu mpaka kumathero a dziko lapansi.
The poor, rejected, despised people of this world can still have his presence with us. I'm an infinite. I'm a present. Always. All present, all powerful, everywhere at all times.
Anthu osauka, okanidwa, onyozedwa, a dziko lino akhoza kukhalabe ndi kukhalapo kwake ndi ife. Wamphamvu zonse, wopezeka ponse ponse nthawi zonse, wopezeka pali ponse, wamphamvu zonse, pali ponse nthawi zonse.
How he made a way of escape in every hour of trouble. I'm a very present help in a time of trouble, he said.
Momwe iye anakonzera njira yothawirapo mu ola lililonse la mavuto. Ndine thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto, iye anatero.
Now this morning he lives. He's with us today. We may be just a little church today. We may be just a little old boarded up tabernacle here, not very much to look at.
Tsopano, mawa uno iye ali moyo. Iye ali nafe lero. Ife tikhoza kungokhala mpingo waung'ono lero. Ife tikhoza kungokhala kachisi wang'ono wakale wokwera mwamba apa wopanda zochuluka zoti nkumuyang'anapo.
There's never a place too humble but what he'll come to. He's alive today among the living. He's not dead, but he's alive. And he lives among the living.
Koma sipana kalepo malo dzichepetsa kwambiri kupatula amene iye angabwere kwa iwo. Iye ali moyo lero pakati pa amoyo. Iye sanafe, koma iye ali moyo. Ndipo iye akukhala pakati pa amoyo.
Sinner friend, today, if you're dead in sin and trespasses, why not live? Why do you stay in death? What have you gained by staying in death? Why not come to life?
Mzanga wochimwa lero, ngati ndiwe wakufa mu tchimo ndi mphulupulu, bwanji osakhala moyo. Nchifukwa chiyani ukukhala muimfa. Bwanji, iwe wapindula chiyani po ukukhala muimfa. Bwanji osabwera kumoyo.
Why not live today with him? And with this great blessed hope that even death itself separating from your loved ones can never stain or mire or take away anything from you.
Bwanji osakhala moyo lero ndiye. Ndipo ndi chiyembekezo chodala chachikulu ichi kuti ngakhale imfa payokha ikukulekanitsa kwa okondedwa ako singakhoze konse kudetsa kapena kuononga kapena kutengapo chilichonse.
What a blessed hope, what a wonderful thing that we have today because of his resurrection.
Ndi chiyembekezo chodala bwanji, ndi chinthu chopambana bwanji chimene ife tili nacho lero chifukwa cha chiukitsiro chake.
And he lives and we live with him. And someday he'll come and we'll go with him. Or said, go tell my disciples and Peter that I'll go before them into Galilee.
Ndipo iye ali moyo. Ndipo ife tikukhala moyo ndiye. Ndipo tsiku lina iye adzabwera. Ndipo ife tidzapita ndiye pakuti anati, pitani mukawauze ophunzira anga ndi Petro kuti ine nditsogola kukalowa mu Galileya.
He always goes before us to make a way. Where there is no way, he said, I am the way. I am the resurrection. I am the life. And may today, as we gather here today, you love him?
Iye nthawi zonse amapita patsogolo pathu kuti akapange njira. Pamene palibepo njira, iye anati, ine ndine njira. Ndine chiukitsiro. Ndine moyo. Ndipo mulole lero pamene ife tasonkhana pano lero. Inu mumamukonda iye?
Iye ali moyo, Kristu Yesu ali moyo lero. Iyakuyenda nane, iyakuyankhulana nane, panjira yobhabhatiza ya moyo. Iye ali moyo, kuti apereke chipulumutso. Mundifuse ine momwe ndikudziwira kuti ali moyo. Iyakukhala moyo mkati mwa mtima wanga.
Isn't that marvelous? How many have this blessed hope this morning? Will you raise your hand?
Kodi zimenezo sizodabwitsa? Ndi angati amene ali ndi chiyembekezo chodala ichi mmawa uno, kodi mungakweze dzanja lanu? Ndi tudi.
Is there one here without the hope that would say, brother preacher, this morning you in this congregation, knowing that I'm a symbol when you're on the resurrection morning, and yet there is not immortal life resting within me, and this hope doesn't lie within my bosom?
Koda alipo wina pano, alibe chiyembekezo, amene angati mbale mlaliki, mmawa uno inu mwao sonkhanawa, mukudziwa kuti inenda sonkhana ndi inu pano, pa mmawa wachiukitsirowu, ndipo komabe palibepo moyo wachisavundi ukupuma mkati mwanga, ndipo chiyembekezo ichi sichikukhala mkati mwachifuwa changa.
I'd like for you all to remember me today in prayer that this will be the resurrection of me.
Ine ndikufuna kuti inu nonse mukandikumbukire ine lero mupemphero kuti ichi chikhale chiukitsiro mwa ine.
That my soul will be resurrected into this marvelous hope, knowing that someday I must press a dying pillow and must be buried in a cemetery somewhere in the graveyards or out in the sea or wherever it may be, my lot to fall.
Kuti solo yanga iukitsidwire muchiyembekezo chodabwitsa ichi podziwa kuti tsiku lina ine ndikuyenera kudzatsamira piro yotsamira pakufa ndipo ndidzakaikidwa mmanda kwina kwake mmanda kapena uko mnyanja kapena kulikonse kumene kudzakhale malo anga odzafera.
But I want to have that hope. I raise my hand and ask you to pray for me. Is there a person? Would you raise your hand without?
Koma ine ndikufuna ndidzakhale ndi chiyembekezo chimenecho. Ine ndikukweza dzanja langa ndikukupemphani inu kuti mundipempherere ine. Alipo munthuyo, kodi mungakweze dzanja lanu amene mulibe?
I suppose you're all Christians. That's wonderful.
Ine ndikuganiza kuti inu nonse ndi a Khristu ndiye. Izo nzopambana.
I believe today after returning back, coming back, I believe that God Almighty will send the Lord Jesus here to this platform today and will prove to you beyond a shadow of doubt that Jesus is alive and among people today. Amen.
Tieni, ine ndikukhulupirira lero, pambuyo pakubwereranso, kubwerera, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu wamphamvu zonse atumiza Ambuye Yesu pano pa nsanja iyi lero, ndipo atsimikizira kwa inu kudutsa mthunzi wakukaikira kuti Yesu ali moyo ndipo ali pakati pa anthu lero. Amen.
I know he is right here now. Amen. He's here, he lives. We see him. He said to Thomas, "So how much greater is their reward who has never seen me and yet can believe?" That's that. Amen.
Ine ndikudziwa kuti iye alipomwe pano tsopano. Amen. Iye alipano. Iye akukhala moyo. Ife tikumuona iye. Ife, iye anati kwa Tomasi, mphotho yawo ndi yayikulu bwanji amene sana ndionepo ine ndipo komabe akukhoza kukhulupirira. Amen.
He's wonderful now. Let's sing this, give us the chorus, Sister Gary, he lives.
Iye ndi wodabwitsa. Tsopano tieni tiimbe iyi. Tipatseni ife poyambira mlongo geti pa imeneyo iye akukhala moyo.
I just like to hear that thing this morning. Oh, we see the sorrows and the toils and what the price was, but now just think, it's all over. Hallelujah.
Ine ndikungokonda kuimva iyo ikuimbidwa mawa uno. Oh, ife tikuona zisoni ndizo sautsa ndi chimene mtengo wake unali, koma tsopano tango ganizani, izo zili pali ponse. Aleluya!
Daylight has come. Show is finished.
Amen.
Hey, Jesus, no more.
Amen. Amen. Death is for principality.
Kuwala kwa masana kwa bwera. Shioli watedwa. Hade kulibenso. Imfa yango kala chopye zera.
All darkness is fading away. We live. Amen. We live and he lives. He lives and we live in him. Amen. All together now.
Mdima onse wazimirira. Ife tikukhala moyo. Amen. Ife tikukhala moyo ndipo iye ali moyo. Iye ali moyo ndipo ife tikukhala moyo mwa iye. Amen. Tonse pamodzi tsopano.
Yali moyo, yali moyo. Kristu Yesu ali moyo lero. Ndipo iya kuyenda nane, ndipo iya kuyankhula nane. Anjira yo papatiza ya moyo. Yali moyo, yali moyo. Kuti apeleke chipulumutso. Bwerani tsopano, iya kukhala moyo mkati mwa ntima wanga.
Aliyense mofula mmene mungathere tsopano.
Yali moyo, yali moyo, Kristu Yesu ali moyo lero. Ndipo iya kuyenda nane, iya kuyankhula nane, panjira yo papatiza ya moyo. Yali moyo, yali moyo, kuti apeleke chipulumutso. Inu moyo. kuganiza njani mwamba tsopano ya kukhala moyo mkati mwantima wanga.
Shake hands with somebody step next to you and say, please, are you all Christians? You're a fellow sinner.
Gwiranani chanza ndi wina wake wakhala pafupi ndi inu ndipo munene kuti alemekezeke Ambuye, nonse ndinu a Khristu, ndinu nzika limodzi.
Does that make you feel good? Past all forgotten, all over. Who did it? He did it. Hey, he did it. Who did it? Christ. Let's sing it again to the top of
voice. Oh my! Kodi zimenezo sisi kukupangani inu kumvele labwino. Zakale zonse zaiwalidwa. Izo zonse zata. Ndani anachita izo? Iye ali moyo. Iye anachita izo? Ndani anachita? Kristu. Tieni timbe yoke nanso tsopano mokweza mau. Yali moyo, yali moyo, Kristu Yesu ali moyo lero. Mantha onse anapita, ndine ndipo iya mayankhula nane, poyenda pa njirayo pabatiza ya moyo. Yali moyo, yali moyo, akupereka chipu. Tsopano iye akukhala moyo mkati mwa mtima wanga.
Oh my, isn't that wonderful? Somehow I know that just has a special ring this morning.
Oh my, kodi izo sizodabwitsa. Mwanjira ina inzake iyo ikumveka mwapadera mawa uno kwa ine.
Your voice is all blending together, sounds so beautiful. Did you notice it?
Yeah.
It seemed like it's really coming from the depth of your heart.
Mawu anonse akugwirizana pamodzi akumveka mokongola kwambiri. Kodi inu munazindikira izo zikungoneka kuti izo zikuchokera pansi pa mtima wanu.
The cares of the past is gone now. The resurrection has been proven. Jesus is risen from the dead, and he lives, and I live with him. Amen.
Zosamalira zakale zapita tsopano, chiukitsiro cha tsimikizilidwa, Yesu wauka kwa kufa, ndipo iye akukhala moyo, ndipo ine ndikukhala moyo ndiye. Amen.
He appears to us and talks to us along the way, shows us visions, things that pass, things that will come. He heals our sickness and he gives us joy and he gives us peace.
Iye akumaonekera kwa ife, ndipo akuyankhula nafe panjirai, akumationetsa ife masomphenya, zinthu zimene zinapita ndi zinthu zimene zili mkudza. Iye akumachiza matenda athu, ndipo iye akumatipatsa ife chimwemwe, iye akumatipatsa ife ntendere.
And when death tears in the face of the heart, I'll fear no evil, for thou art with me.
Ndipo pamene imfa iyang'ana pa nkhope, ife timakuwa, ine sindidzaopa choyipa, pakuti inu muli ndi ine, momwe ine ndikuzikondera zimenezo.
Oh, death, where is your sting? Grave, where is your victory? I'm going from victory on to victory.
Oh, imfa, mbola yako ili kuti. Manda, chigonjetso chako chili kuti. Ine ndikupita kuchoka kuchigonjetso, kupita kuchigonjetso.
If death is victory, absolutely death is a victory. Amen. Death is a victory now. Not a sadness, it's a victory. Amen.
Kodi imfa ndi chigonjetso mwamteradi. Imfa ndi chigonjetso. Amen. Imfa ndi chigonjetso tsopano. Osati chisoni. Ndi choncho chabwino. Ndi chigonjetso. Amen.
Paul said, leaving those things behind, I press to the mark of the high calling. Amen.
Ine ndati, Paulo anati, kusia zinthu zimenezo mbuyo, ine ndikulimbanira kufika pa malo akuitana kwa pamwamba. Amen.
Amen. When they fixed the cut his head off and beheaded there at Rome, he said, I fought a good fight, I finished the course, I've kept the faith.
Pamene iwo anali kukonzekera kuti akamudule mutu wake, ndipo anadulidwa mutu uko ku Roma, iye anati, ine ndamenya nkhondo yabwino, ndamaliza ntchito, ine ndasunga chikhulupiriro.
Henceforth there is laid up for me A crown of righteousness the Lord, the righteous judge, will give me at his appearing. Not only me, but all those who love his appearing.
Kuyambira pano paikidwa kwa ine a Corona wachilungamo ambuye woweruza wolungama adzandipatsa ine pakuonekera kwake osati ine ndekha koma onse amene amakonda kuonekera kwake.
Would you love to see him come today? Would you love to see him when we meet him in peace, this ain't be standing there, these old vile bodies?
Inu mungakonde mutamuona iye atabwera lero, inu mungakonde mutamuona iye, ndipo pamene ife tikumana naye iye muntendere tango ganizani, titaima pamene po matupi akale oipawa.
Maybe young and youthful, but they're going to get old. Their gray hairs and teeth gone and eyesight dim, shoulders dropped over.
Mwina iwo akhoza kukhala angono ndi achinyamata koma iwo adzakalamba tsitsi la imvi ndiya ndipo mano gweruka ndi maso saona bwino mapewa akugwa.
But just beyond this veil here, that stands a brand new man. When the earthly tabernacle be put off, we step right in there like that.
Koma basi kuseli kwa chopimba ichi apa. Kumeneko kukuima mwamuna watsopano, pamene msasa wapansi pano udzapasuka, ife tidzakalo wa muwatsopano monga choncho.
Sure, for he lives, we live also, and we live in this blessed hope.
Ndithudi, pakuti iye ali moyo, ife tili moyo na fenso, ndipo ife tikukhala moyo muchiyembekezo chodala ichi.
If he could take our faces this morning and pull the veil back and show us, it wouldn't be faith no more then.
Ngati atatenga nkhope zathu mmawa uno ndi kukokera chophimba chombuyo ndi kutionetsa ife, icho sichingakhale chikhulupiriro aponso ndiye.
We just believe it now, and we feel from the other world the echoes of glory moving back into her soul, vindicating it's true, press on to the mark of the high calling. What a wonderful time. Amen. Oh, he's so real.
Ife tingo kulupirira izo tsopano, ndipo ife tikuzimverera kuchokera kudziko linalo, kuphokosera kwa ulemerero, kukusunthiranso mioyo yathu, kumaonetsera izo nzona, kukankhira kumalo akuitana kwa pamwamba. Ndi nthawi yopambana bwanji. Amen. Oh, iye ndiweniweni kwambiri.
Now, folks, it's almost time for services to close. And we want you to get your breakfast. Sit back now for the continuation of the service. I'll hit around the borders of it today. And hit the resurrection.
Tsopano anzanga, ndi nthawi pafupi yoti titseke misonkhano, ndipo ife tikufuna kuti inu mukadye kadzutsa wanu, mubwererenso tsopano kudzapitiliza msonkhano. Ine ndi gunda malire a izo lero, ine ndi dzatero ndi kugunda chiukitsiro.
But this morning, in about a couple of hours, I want to go home and shut myself away for prayer now. Or I pray that God will give us a real prayer line today.
Koma mawa uno, mupafupi maola angapo, ndikufuna ndipite kunyumba, ndikukadzitsekera ndekha kupemphero tsopano, pakuti ine ndikupemphera kuti Mulungu atipatse ife weniweni, mzere wapemphero weniweni lero.
And then I want to preach after a while, about a couple of hours from now, on the ascension, what he did when he went up.
Ndipo kenako ine ndikufuna ndidzalalikire pakapita kanthawi pafupi maola angapo kuyambira pano pa kukwera mmwamba chimene iye anachita pamene iye ankapita mmwamba.
We see what he did here with the pride. Now we want to see what he did when he went up and what God did by him and what he is today.
Ife taona chimene iye anachita kuno ndi mtengo, tsopano ife tikufuna tidzaone zimene iye anachita pamene iye anapita mmwamba. Ndi chimene Mulungu anachita pomugwiritsa iye ntchito, ndi chimene iye ali lero.
May the Lord bless you, is my prayer. Everybody feeling the resurrection? Do you just feel the resurrection in your heart?
Ambuye akudalitseni inu ndilo pemphero langa. Aliyense akumverera chiukitsiro. Kodi inu mukungo mverera chiukitsiro mu mtima mwanu?
All right, let's bow our heads for prayer.
Chabwino, tiye nitiweramitse mitu yathu kwa pemphero.
Brother Deborah, I wonder if you'd dismiss us in a word of prayer, if you would, while we have our heads down.
Mbale nevo, ndikudabwa ngati inu mungati balalitse ife muli ulapemphero ngati inu mungatero pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Mulungu akudalitseni inu mbale.